mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu bya radio ijwi rya Amerika, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva muherereye hose ku isi, mbashimira kuba mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri kiganiro
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, hano muri studio ya 7. Ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Nelson Robs afatanyije na Nadia Taha. Mukanya arakira telefone zanyu. Mwakoze rero abamaze kuduha nomero zanyu, abandi namwe ubwo naho mukanya nk'uko bisanzwe. Mu kiganiro muri sanga uyu munsi turi mu nkambi ya Nakivale muri Uganda. Ni nkambi icumbikiye impunzi zirenga 140,000 biganjemo Abanyekongo, abarenga icya kabiri ni abagore n'abana. Abayituye babayeho gute, by'umwihariko abari n'abategarugori? Uyu munsi radio yanyu yifuje kubaha ijambo nubwo tutari bushobore kubageraho mwese icyarimwe. Murabizi buri wese afite inkuru ye yihariye, ariko abantu bagenda baziganiraho bikabafasha kandi ngo ubwenge burarahurwa. Reka rero mukomeze kutega amatwi ibiganiro byacu. Turimo kugerageza guhamagara mu nkambi ya Nakivale, ariko sinzi uko byifashe ubu ngubu. Telefoni ntizirimo gucamo neza buriya mukanya ntitumara kubona abadamu bifuza kugira icyo basangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika. Turaza kubaha ijambo hanyuma babaganirize. Nime mwumva aka karirimbo.
Nibatere Ora kanyana kiburundi kinkina bagachura Ora kanyana kiburundi kinkina bagachura Ora semwiza wanje Ora Waje mani chanye Yindi itezi viganza Niwanyirije kuzuba Waje ukwezi kwaka Niwanyirije kuzuba Waje ukwezi kwaka Ora
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko nabibabwiye dutangira turajya mu nkambi ya Nakivaru uyu munsi duha ijambo abadamu nubwo telefone zirimo kugenda nabi ariko muri uyu mwanya turi kumwe na Emeline Munezero nagira ngo tumuhe ijambo tuganije gatoya ku bijyanye na n'ubuzima babayeho. Emeline uranyumva?
Ego ndabumva.
Ikaze ku ijwi rya Amerika. Yego.
Aha muri nkambi ya Mutare ubuzima cyane kuzerekeye umukenyezi n'umugeni ntabwo ari ubuzima bworoshye buragumye cyane cyane kuko intanze nk'akarorero abakenyezi babayeho mu buzima budasanzwe kuko n'abahunze bafite abagabo bumvikana bageze aha kubera ubukene burenze baratana bararyana ubukene nk'uko babivuga rero abakenyezi benshi usanga bubatse ingo za bonyine nk'akarorero umugabo aravuga ngo agiye gutagasa akagenda agahera iyo yagira uko ugasanga n'itelefone yayikuyeho yabaye ari kubisaba bakakubwira ngo ngo burya ntitukiri kumwe hejuru y'iki hejuru y'ubukene burenze icyo gihe rero umudamu yirwanaho n'abana akabura icyo abagaburira akabura akarwaza akabura uko abavuza akabura uko abigisha ubwo ubuzima ni uko n'ukuri buraremereye buraruhije umukenyezi na Kivara abayeho ubuzima bubi cyane ariruka akarondeza hirya no hino ari umaze kwiyakira akamenya ingene niba ko kugabura ubuzima gutanisha umwana kugira ikiburi kimwe cyose ugasanga umubyeyi ariko yibako.
Yego, abo uvuga abo bagabo uravuga uti ubukene buratanya imiryango, abo bagabo naba bagiye gukora hanze y'inkambi cyangwa baba bakiri mu nkambi ariko bagiye gushakisha imibereho barangiza bagata imiryango bimeze gute?
Hari abagenda bakajya inyuma y'inkambi kuko uragenda akajya gupagasa mu gihugu ariko nyuma y'inkambi akagenda ariko agenda akubwira ngo ngiye kurondeza ngo urabona ko ubuzima bwanjye yarangiza gusinda.
Ibyo
ni benshi cyane babayeho muri ubwo buzima rero.
Nicyo nari ngiye kukubaza nti hari benshi abagabo benshi bati ngo gutyo.
Ego hejuru y'ubukene amwe bicara ataco barya barabana mu maso umugabo yagiruka asindatanga arasenkuyeho cyangwa biragenda gute umwana ndamusomesha gute noneho akanyagayo agataha akagenda.
Yego, hanyuma ubwo se ugende gutyo mwifashisha nde muremera mukarera abana mwenyine cyangwa hari ubundi buryo mwifashisha nk'abayoboye inkambi cyangwa se nabandi kugira ngo murebe ko mwakemura icyo kibazo
mukenyezi w'umutima nyine agarwanaho mu buryo abashoboye ninda ajya gufagasha nawe waronka icyo akorera umuntu akamuha icyo kugaburira umwana nuko yakiguze naho nuko akihangana sinzi nyamutse usanga abana babaye za mayibobo ntibiga urumva umwana amaze kuba atiga amaze kuba agwara ntavutse nuko urumva ubuzima buba bwononekaye mu miryango
ntibyoroshye reka njye ku murongo wa telefone noneho hanze y'inkambi hari bamwe bakunze ibijwi rya Amerika bifuza kugira icyo bavuga hari Gabriel Muhereho ashobora kuba hari nk'icyo yifuza kukubaza Gabriel ufite inema turakwakiriye
urakoze cyane
urahagana hehe
nibyo koko nitwa Gabriel turimo amerere mu karere ka Ruhango barabyumva ko ni mu gihugu cy'u Rwanda
yego waba ufite igitekerezo cyangwa ni iki inyunganizi cyangwa ikibazo wifuza kubaza uyu muvandimwe dufite ku murongo wa telefone
njye icyo mfite ni ikibazo mu by'ukuri birimo birumvikana ko ubuzima babayemo n'ubuzima bugoye hanyuma nabaza ni wenda hari icyizere bajya bahabwa na leta cyangwa se n'abantu babakurikirana yuko igihe kizajya se hashyirwaho gahunda yo kugira ngo babagabanyirize ubwo bukene cyangwa hari gahunda yashyirwaho kugira ngo bareme akazi mu rwego rwo kugira ngo bagabanye ubwo bukene bubatere ibyo bibazo byose numvise agarutseho
urashaka kuvuga mu gihugu barimo niba hari icyizere leta ibaha
hari icyizere leta ibaha yuko bashobora kubafasha mu kugabanya ubwo bukene butuma habaho iyo separation yabo
hanyuma
ikindi kibazo
uretse abantu basubize reka asubize icyo ngicyo hanyuma ubwo uramubaza ikindi mu kanya Emeline umbabare turagufatiranye ariko ugumeho gatoya kugira ngo tukwibarize utubazo dukeya uyu muvandimwe Gabriel arabaza niba hari icyizere muhabwa na leta cyangwa se niba hari n'imirimo yaba iremwa aho ngaho mu nkambi kugira ngo mubashe kuba mwakemura ibyo bibazo uvuga muhura nabyo
ngerageje leta nta cyizere yata ariko iravuga ngo kura amaboko mu munsi mukore ndaburazi gukora bisaba umutahe gukora bisaba uburyo kanaka ukagira aho uhera mu gihe rero ababishoboye bafite aho bahera ubwo barakora ariko iyo umaze kutagira aho uhera uriya biragoye gukora aho uhera nyine haba hagoye
Gabriel komeza Emeline uzuza igitekerezo cyawe hanyuma mbone guha umwanya Gabriel yongera kubaza ikibazo cy'icya kabiri
ejo nacyo ndavuga na leta nta iratubwira ngo dukure amaboko mu ntoki dukore ni ukuvuga ngo umwe wese akarondeza aho ari buhere ariko ikintu kiba kigoye nyamukuru ubwa mbere umukenyezi yagize ibibazo nk'ibyo biragoye kandi ko yiyakira ngo yumve atuje biragoye bamutegeka kabiri kugira ngo aronke umushinga w'aho ari buhere mu gukora nacyo n'ikibazo rero birasaba ngo umuntu aronke aho ari buhere ahere kuki nkora iki cyo gutuma nkunga umuryango wanjye icyo kibazo kiba gikomeye cyane ubutahe ni ubukenewe kuko ibyo gukora iyo uri ukeneye urabibona ibyo gukora bigabo biba bigoye kugira ngo ubishyike
Gabriel hari igitekerezo wamuha cyangwa urashaka kumubaza ikibazo cyawe cya kabiri
ndifuza kumubaza ikindi kibazo hanyuma nifuzaga kumubaza nibyo koko mwarimu abigarutse ko bari mu nkambi mu gihugu cya Uganda hanyuma namubaza ni ese ningiki yasaba leta y'aho bagiye baturuka mu rwego rwo kugira ngo bahunge ubwo buzima babayemo muri izo nkambi basubire mu gihugu cyabo cy'amavuko
Emeline
ikibazo cyane ndi
Emeline wamwumvise cyo akubajije Gabriel
oya
so wamusubirira mu kibazo cyawe muri make ya Gabriel
yego nabishobora n'indimo ndamubaza ese ningi kibasa ba leta y'ibihugu bagiye baturukamo kuko bari mu nkambi mu gihugu cya Uganda but they are not their back country ntabwo ibihugu wenda baturutsemo cyangwa se bagiye bahunga so I'd like to nifuzaga kumubaza ese ningi kibasa ba leta za leta zaho bagiye baturuka ningi cyakorwa n'izo leta zaho baturutse mu rwego rwo kugira ngo babakorere ubuvugizi babashe kubaho neza cyangwa se babe babafasha gusubira muri ibihugu baturutsemo
Emeline wamubwira
kimwasaba leta y'ibihugu mwaje musurukamo kugira ngo mubashe gusubirayo sindi ko ndabyumvise neza jyewe rero nkanjye icyo nabivuga ko ubundi abantu ko baba barafunzwe bari gutandukanye hari igihe baba hari umuntu avuga ati igihugu byo nabyo kugira ngo nzogisubiremo ni uko ndumva ibintu bimeze ukuntu uko no kubivanye n'ingene yahuru ni ukuvuga ngo igihugu kimaze kumva kirimo amahoro n'umutekano uhagije ko amakuru y'ibyo tuba tuyumva icyo kiba dusaba rero ni ukumva amahoro ahagije buri umwe umwe wese noneho icyo yajya ahunga akumva yuko umutekano wiwe akumva ko wubahirijwe niho ni ukumva imbaraga zo gusubira mu gihugu yaje aturukamo ariko mu gihe wumva yuko ukibangamiwe nta mutima wo gucika gusubirayo waronka kuko uba usa n'uwacitse ku icumi nuko ntanga inyishu kuri icyo kibazo
Gabriel wamwumvise izine
bashobora gusubira mu gihugu wenda mu gihe bumva ko ibyo bahunze byakemutse niba namwumvise neza
yego
hanyuma navuga nise the sources of that amasoko yaha isoko y'ahantu bakura ayo makuru ese basi baba bayizeye aho bafite uburyo buhwite wenda bw'uburyo ki bagenda bakurura amakuru aturuka mu bihugu bigiye bitandukanye bagiye bavamo kuko biragenda bigaragara ko igihugu bagiye baturuka for example nk'u Burundi birimo buracyura impunzi ziri mu Rwanda kandi u Rwanda ririmo ruragerageza kubwira impunzi zabo nibatahe so nifuzaga kumubaza ese ahantu bakura ayo makuru y'uburyo igihugu kiba gihagaze basi harizewe
nk'uko bivuga impunzi zirashishikarizwa gutaha urugero utanze ni nk'aho mu Rwanda ariko no muri Uganda hariya muri iriya nkambi ya Nakivale baherutse kohereza Burundi baherutse kohereza intumwa kujya kuvugana n'impunzi kugira ngo barebe uko zatahuka ariko bamwe baracyavuga ko batari bumva batekanye ku buryo bataha ubwo rero ndeka atubwire Emeline amakuru muyakura hehe y'abantu bababwira ko mu gihugu hifashe ko mutabasha kugerayo aho nta bashobora kubaha amakuru yenda yaba ari nk'ibinyoma bigatuma muhera mu nkambi
amakuru twebwe yakura ni ku maradiyo yanyu nyine niho tuyakura ni ku maradiyo imaze kuba iri mu ndirimbo akavugwa iwanyu nko ku maradiyo nka yose hama nawe nicyo kigero dufite amaradiyo niya muco niya tubwira ukuri niho dukura amakuru
reka twakire na John Frank Karuranga uranyumva
ndetse n'urango
yego ikaze ku ijwi rya Amerika uherera ahagana hehe wowe
murakoze cyane kubona ndimba Nairobi
uri hehe
ndi mu mujyi wa Nairobi
Nairobi yego yewe ufite igitekerezo cyangwa ni inama wifuza guha uyu muvandimwe turi kumwe ku murongo wa telefone
yego bose ngira ngo jyayo
komeza ntago tukumva John
ama
komeza igitekerezo cyawe
ama
Turakumva. John, turakumva. Hello, John.
Hello.
Turakumva, komeza igitekerezo cyawe. Ndumva telefone ya John igomba kuba itameze neza, reka tuze kongera tumuhamagare mu kanya hanyuma akomeze igitekerezo cye. Ye, mu kanya rero turaza gukomeza tuganira kuri ibi bibazo cyangwa se ubuzima impunzi zibayeho mu nkambi ya Nakivale muri Uganda, ariko telefone zaho nazo zimeze nabi, ntabwo zirimo kugucamo, ariko mukomeze mutwihanganire, turaza gukomeza tubahamagare.
Uzutoza gukunda nuko turi babiri hano mufanguye mwijeje ikintu kimwe ko ntaza kwibagirwa aho nabandi hose uko wambeye byose nana hato yusize niyo mpamvu njye ni uri ikirenga we cyangwa ukimana di Error by his amalama. Jenza Kurwa Nirishaka. Mubaza Kurwa Nyashe. Jitina Shimuta.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga turimo nkambi ya Nakivale muri Uganda. Ku murongo wa telefone twakire David Nsengimana. Uranyumva David?
Ndakumva neza cyane.
Wiriwe ikaza ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane. David Nsengimana imututu mu Karere ka Nyanza mu Ntara y'Amajyepfo. Mbere na mbere ndabashimiye ku kiganiro cyiza muri kukigezaho.
Murakoze.
Yego, rero ku nsanganyamatsiko nziza mwatugejejeho hari bimwe mu byifuzo ngira na bimwe mu bibazo ngenda nibazaho gatoya. Sinzi niba nawe batangiza.
Yego.
Mbo nibazaga ikibazo cya mbere nkunda kwibaza ngo ese nindi kuko nabonye nimba tuvuga umutegarugori nahise nibaza no ku ruhare rw'umwari avuga ni uburezi bw'umwana w'umukobwa mu bari mu rugo buzima bwo mu nkambi burabuza bute ese burakurikizwa uko biba byabasigiye nkangira nibaza ngo ese hashyize iteganywe umwihariko mu guteza imbere umutegarugori uri muri ubwo buzima bwo mu nkambi ubwo ni ku ruhare rwashyize nimba hari umutumirwa dufite simbizi uri buze kudufasha.
Turi kumwe n'umwe mu baba muri iyo nkambi yaduhaye akanya gatoya afite turagira ubwo yakubwira niba hari icyo abiziho niba
niba naza gusura ijambo nyuma maze kumusobanurira ariko cyangwa umeze kindi
ashobora kubanza akakubwira cyane cyane ahereye kuri icyo cy'uburezi. Emeline, ndabizi ko udafite umwanya mwinshi ariko wabwira David kuri ibyo bibazo bye uhereye kuri icyo cy'uburezi bw'umwana w'umukobwa mu nkambi.
Sinatahuye neza, sinamwumvise neza, dore ndumva mwenga biracika.
David, muri make ngira umusubiriremo ibibazo byawe uko ari bibiri, wabajije iby'uburezi bwa umwana w'umukobwa n'ibijyanye na HCR.
Uburezi bw'umwana w'umukobwa bubasha kubahirizwa mu nkambi kubera ko ntabwo mbizi neza niba koko hari amategeko biba bisaba kuvuga ngo nubwo bari mu nkambi ariko abana hari amahirwe bahabwa bakiga amashuri. Sinzi niba bikurikizwa. Icya kabiri ndongera ndibaza ngo HCR nuwuhe mwihariko igira mu guteza imbere umutegarugori uri muri ubwo buzima bwo mu nkambi. Murakoze.
Yego, urakoze nawe David. Emeline, wamwumvise noneho?
Nimba hari amahirwe abana b'abakobwa baba bagira kugira ngo babafashe kwiga amashuri.
Abana b'abakobwa kwiga ku mwana ni uburenganzira. Aho mu nkambi abana b'abakobwa babasha kwiga, ubwo burenganzira burubahirizwa, babifashwamo gute?
Abana b'abakobwa ni benshi cyane, bahuje amashuri ni benshi cyane, bakiga bivanye n'uburyo, kuko nubwo bavuga ngo ni amashuri ya government, hariho ibintu baba basaba. Hari abasaba ibitabo, niyo bagita kubibaha babibaha igihe cyararenganye, bisaba ko umubyeyi aba ashoboye kuronda igitayo y'umwana, akaronka inifomu, akaronka nawe urabyumva, hari izintoyi barihishe. Iyo umubyeyi abonye ko atari buyironke rero bica intege, noneho n'umwana agacika intege, ubundi ujya ku ishuri bikaba birahagaze. Ni benshi cyane batiga, ariko ariho baronka ubufasha, ariko hariho n'abandi benshi bataburonka, abataburonka nibo benshi rero.
Hanyuma kuri ibyo bya HCR ntabwo ibafasha ngo ibabonere nk'ayo makaye cyangwa se ibitabo bakeneye kugira ngo babe bakwiga hanyuma yenda bategure n'ejo haba hazaza.
Nibyo nyine, nuko ndavuga hariho abahabwa ubwo bufasha ariko ntabwo bushobora gushikira bose. Abana bose biga jenda nyanje ndanzi benshi batize batakomeje kwiga hejuru yo kubura konsa zikwiriye.
David, wumvise icyo Emeline agusubije?
Ndamushimiye cyane. biranababaje cyane rega buriya kubera ko wenda reka nkomerezeho n'icyifuzo numvaga mfite murabizi ubuzima bwo mu nkambi uburyo bugenda bugendekera abantu biratandukanye cyane cyane abantu bafite ingaruka mbi cyane na igitsina gore bibaza ntavuga nibura hanyuma hashyizweho uburyo bwihariye bwo ku mutegarugori ku mwana w'umukobwa ayo mashuri akubahirizwa akiga kubera ko ngenda mbibona aha mu Rwanda birubahirizwa cyane abana bari mu nkambi bariga za mahama abanyeshuri bahabwa amahirwe bakajya kwiga bagakora ibizamini bya leta bagatsinda niyo bakagenda za kaminuza navuga ni rero nkashe ndumva bashyiramo imbaraga bagashishikariza ibyo bihugu bakabaha n'inkunga bagashyira abana mu mashuri rwose n'inkumi n'abakobwa gusa ingero zose abahungu abakobwa bakabasha kugira amahirwe yo kwiga kubera ko iyo utize mu myaka mikeya ufite birakwafekita cyane nyuma yaje gukura nta handi usigara ufite igikomere iyo biza kugenda gutya nanjye so nkavuga ni rero HCR ndetse n'indi miryango itegamiye kuri za leta bakagombye gushyiramo imbaraga bityo abana bakiga rwose byazadufasha natwe kuzagira isi iteye imbere kuruta iyo turi kubona uyu munsi icyaricyo cyifuzo nari mfite murabizi.
Yego, reka ngushimire cyane David Nsengimana.
Murakoze cyane namwe kubw'uyu mwanya mwaduhaye.
Twakire na Joseph Nduwimana. Joseph uranyumva?
Halo, ndakumva cyane.
Yego, urahagana he?
Jewe ndi kuganda mu Cibitoke muri Bujumbura.
Yego, telefoni yawe irimo iracikagurika, sinzi niba turi bubashe kukumva neza, ariko wafata ijambo ukatanga igitekerezo cyawe cyangwa se niba hari ikibazo wifuzaga kubaza umuvandimwe turi kumwe mu nkambi ya Nakivale.
Jewe icyifuzo nashaka gutanga kuri bagenzi bacu bari mu nkambi sambere marije kubaramutsa abavandimwe bacu b'Abarundi bahuze kuva muri Benyere kenshi ariko gusa gira ikintu nashaka gutanga ku by'ukuri nk'abakugira inkambi bo byageza abana b'abakobwa b'Abarundi bari mu nkambi bakiga bakabashyira ku mashuri bakiga kuko niko kadoda ku Burundi kirejo hanyuma ibikurikira mu Burundi naho amahoro yarabonetse abo bishoboka gutaha bagasaba kubona twebaho duherereye mu ntara ya Cibitoke hagati y'u Rwanda ku bihugu by'u Rwanda n'u Burundi na Congo mu by'ukuri umutekano uriho umutekano bakwiriye igihugu n'abagenzi b'abantu bariko barakora nako binitegereza ifoto yagiye berekana aba babyeyi bateretse abantu bicwe sande y'agahinda byane y'akaguru ku by'ukuri kuba butaka abantu bagataha bakaza kwiyungunganya mu buzima kiba byiza cyane abana bakajya ku mashuri kuko nta ubuzima bw'inkambi burabafata jesi n'ibindi by'umusoruro kuko mfite imyaka 30 ntabwo nigeze mu Burundi buri gihe kandi sinabuze ariko niko ndatekereza kuba hanze y'igihugu ndumva ko bibabaje cyane bo bafata abo bana b'u Burundi bagataha bakaza kubaka igihugu cyabo kandi biba byiza cyane abanyepolitike bakareka guhenda abari mu nkambi abantu bagataha kubaka igihugu bakajya nta kadoda mu buhungiro mu by'ukuri.
Ndagushimiye kuri icyo gitekerezo cyawe.
Murakoze cyane.
Emeline, sinzi niba wabashije kumva igitekerezo cya Joseph, ariko muri make yaravuga ko ubuzima impunzi zibayeho bubabaje, ko bikushobotse bataha bakabasha kujya kubaka igihugu, avuga ku umutekano uhari mu Cibitoke kandi akifuza ko n'abana bakwiga cyane cyane abakobwa. Aranabasuhuje mwese impunzi muri mu nkambi ya Nakivale aho aherereye mu Cibitoke. Emeline, urabivugaho iki?
Nakoze nawe kuduhumuriza, nakoze kuduhumuriza. Nibyo navuze yuko guhunguka ari kuri buri giti cya buri muntu wese, kuko biba bivanye n'abayumva n'abatekaniye. Yego, kandi murakoze cyane akariko karangora gatoyi sinzi ko mumbabarira.
Urashaka kugenda?
Ego narengeje umwanya nari nakoze.
Urakoze cyane, hari undi ubwo turakira ibitekerezo byabo. Urakoze cyane Merine Munezero. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho twifuje kujya mu nkambi ya Nakivale muri Uganda. Ariko telefone ntabwo zirimo gucamo neza, twagize amahirwe yo kubona uyu mubyeyi wemeye gufata akanya ke kugira ngo tuganirize. Andi matelefoni yose turimo kugerageza ntabwo arimo gucamo. Ariko reka twakire abavandimwe bari ahandi. Pierre Play, uranyumva? Wili urahagana hehe?
Ya ndi mu Rwanda hano mu karere ka Ngororero.
Yego. Ndibaza ko ubu ngubu noneho twa ari nk'ibitekerezo byazamo, kubera ko nta muntu tubufite ku murongo wa telefone none ahangaha. Turacyakomeza kubashakisha waba ari mu nkambi ya Nakivale, ariko abatwumva yenda bafite network bwo bakora ku buryo tubasha kuganira nabo.
Turategereza ko mubabona.
Pierre, turakumva, komeza.
Ya mu by'ukuri nanjye ikintu nashaka kuvuga nashaka kuvuga ku nkambi ziri aho Nakivale nako ku mpunzi ziri aho. Mu by'ukuri nk'abarundi cyangwa se abanyarwanda, mu by'ukuri icyo twavuga ni uko bafite gahunda bataha mu gihugu. Mu gihugu ni amahoro rwose, nta kibazo gihari. Aho kugira ngo bakomeze abe mu buzima butari bwiza aho ngaho, bataha mu bihugu byabo mu kuri nta kibazo gihari, kandi twabashya nk'impunzi tugafatanya kubaka ibihugu byabo bakomokamo. Ndumva nta kibazo kiri n'ahape, bataha tugafatanya kubaka igihugu cyacu.
Birumvikana ko muhangayikishijwe cyangwa se mbabajwe n'ubuzima abavandimwe bandi baba babayeho. Hariyo mpamvu muba mubashishikariza gutaha, nubwo nabo bavuga bati buri wese icyaba yahunze kiba gitandukanye n'icyundi, kandi n'umwanzuro wo gutaha nawo umuntu awufata ku giti cye. Ubwo bakomeza bakabisuzuma
mu Rwanda, wenda icyo abantu bahunze mbere hose kumva leta babishije ku murongo, wenda n'abafite ibindi bibazo bye ku ruhande bwawe, ari impamvu ze bwite ariko mu gihugu nta kibazo batabwe kufatanya kubaka igihugu cy'abanyarwanda. Ndumva n'abarundi bitewe n'icyo bahunze kiri mu gihugu wabo cyabo cyangwa se cyavuyemo, nabwo bareba neza bakareba ko ari kirimo, wenda bakaba bataha bakagumya bitewe n'impamvu zabo.
Ndagushimiye cyane rwose Pierre kuri icyo gitekerezo cyawe. Ni radio rero Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Twakiriye noneho Habakubaho Norbert.
Uraho neza? Uraho
Norbert, urahagana he?
Majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Mumeze neza?
Turakomeye cyane,
Imana ishimwe. Nuko hari igitekerezo wari ufite se, abavandimwe bari mu nkambi ya Nakivale cyangwa no mu zindi nkambi nazo ubwo tuzagerageza kuzigeramo, niba hari igitekerezo wumva cyangwa se inama wabaha ngo amatelefoni yabo
mbere na mbere tubanze dushimire Ijwi rya Amerika riba ryabashije kuba ryabavuganira se cyangwa se ukumva imvamutima z'abaturage cyangwa se z'abanyarwanda se cyangwa se nuko bahagaze. Mbere na mbere tubanze tubashimire
murakoze
ariko se mbere na mbere cyase nibazo naba mfite ni byiza yuko izo munzu zahurijwe hamwe zikaba zakirwa ariko se nibaza nti zakirwa mu buhe buryo ese bafashwa gute ko hamwe usanga bafite ibibazo by'ibiribwa kutitabwaho guhagije bigenda bite ni ibiki bubateganyiriza
ni ikibazo kimwe
nibaza nti se ni ikibazo kimwe icya kabiri nibaza nti se igihugu kibakiriye hari ubundi bufasha wabahereza nanone hari ikibazo gikunze kugaragaramo cy'isuku nkeya irangwamo bavuga yuko bafashwe bagira ikintu wenda babe babivugaho
ikibazo rero dufite ubu ngubu ni uko nta muntu uri kuri telefone ku murongo uri mu nkambi ya Nakivani muri aka kanya baza network yaho yagoranye ibi amatelefoni yabo ntabwo arimo gucamo ubwo nibo bari kutubwira ibijyanye n'isuku cyangwa se n'ubufasha babona aho ngaho uko HCR cyangwa se na leta ibafasha ariko ubu nta muntu uri ku murongo hano rwose telefone zanze ubwo uratwihanganira ariko niba hari umuntu twumva akaba abasha kubona telefone ikabikora nubwo yaza kuduha uburyo bwo kugira ngo tumugereho akaduha nomero ze tukamuhamagara rwose byafasha ko basubiza ibibazo byawe
kuko usanga kenshi babangamiwe ariko se none igihugu kijya kwakira impunzi ni ibiki bisabwa kandi nanone usanga nanone ikindi gihugu wenda nta n'ubushobozi gifite usanga nanone bisaba ibintu bikomeye cyane wenda batubwira muri byo ibigenderwaho nibaramuka babonetse ku murongo muraba mukoze ariko bavuganirwe kuko harimo ikibazo akenshi usanga icy'inzara ikintu kijyanye n'ibintu by'amasuku ugasanga ntabwo amasabune bayabonera ku gihe
ni ikibazo benshi bakunze kuvuga kuko mu bijyanye n'inkambi z'impunzi henshi bavuga ko bashonje abandi bakavuga ko batabona ayo masabune byo gufasha abana kwiga ko n'uriya mubyeyi bigarutse
ibikoresho birabavuna kubibona ugasanga bamwe ntibiga ase ukavugana none ubucuruzi bukorerwa mu nkambi wabwizeye gute se babasoreshwa
icyifuzo cyawe ni uko batasoreshwa kugira ngo yenda babashe kureba aho bigeze
biteze imbere kuko buri munzi ni ikintu kiba gikomeye umuntu yaguhungiyeho ntabwo kweko no kumusoresha
ubwo hakurikizwa amategeko buriya uko babyifashe tuza nitugira amahirwe tukabona umuntu aratubwira uko bigenda
niramuka baba babonetse ku murongo tubitubariza kandi reka tujye dushimira ijwi rya Amerika ariko se akandi nshaka kukubaza akabazo gatoya umuntu mukorera i Kigali cyangwa se mukorera muri Amerika
ubu hano aho turi ni muri Amerika nk'uko nabivuze dutangira rwose navugaga ko turi muri studio ya 7 ni ku ijwi rya Amerika Washington DC ariko amakuru
kuvuga wenda nk'umukunzi wanyu abashaka yenda kuba yabasura biragoranye
kudusura hehe muri studio se
ubwo urumva ko i Kigali bitakunda ubwo kukuma mukura muri Amerika
nuba wageze n'aha ngaho uzadusure rwose tuzakwakira muri studio
nta kibazo nicyo nagira ngo mbabaze kandi murakoze
cyane haragendwa
cyane.
Muri studio rwose umuntu yakwakira wageze n'aha ngaha mukagirana ikiganiro ariko ubu noneho birashoboka mbere hari ukuntu covid nyine hose yagiye izambye ibintu hari ubwo byahagaze natwe ubwacu dukorera mu rugo urabyumva ariko ubu ngubu ibintu birimo gusubira mu buryo
yego
ndagushimiye cyane
namwe murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha
iyi nawe
yadukomeza kurikirana
yego namwe ubagereho urakoze Thank you.
Kombo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayivugaho na
La Benevolence Rwanda.
Radio y'u Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga nongere mbisegureho. Wagize ikibazo cy'amatelefone abo twifuzaga kuganira nabo ngo batubwire ubuzima abagore cyane cyane n'abakobwa babayeho mu nkambi ya Nakivari ntabwo barimo kuboneka, ariko abakunzi b'ijwi rya Amerika nk'uko bisanzwe ntimwabura gutanga ibitekerezo kuri telefone hano ku murongo wa telefone, hanyuma tukagenda twungurana inama n'ibitekerezo ku bijyanye n'imibereho y'impunzi. Reka noneho twakire Jacques Niyonzima. Jacques, uranyumva? Telefone ye nawe ubanza icitse. Jacques, telefone ye na uyu munsi ntabwo amatelefone yatubaniye rwose, mukomeza mutwihanganire. Reka tubumvishe n'akandi karirimbo hanyuma mu kanya turakomeza, twizera ko bigenda neza. Radio y'u Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na Jacques Niyonzima. Uranyumva? Jacques, uranyumva? Jacques Niyonzima ku murongo wa telefone bari bambwiye ko ku buhanga bw'ibyuma bari bambwiye ko yagarutseho, none ndumva telefoni ye nayo yongeye gucika. Mukomeze kutwihanganira.
aka karirimbo kumana y'i Burundi gira senya kuramba sikira gasarisho uraka karirimbo kumana y'i Burundi gira senya kuramba Kira senya kuramba, kira 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 senya, kira senya kuramba, kira senya kuramba.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga ama telefone nubwo yatugoye uyu munsi twari mu nkambi ya Nakivale muri Uganda aho twashatse kuvuga ku buryo burambuye kubijyanye n'imibereho y'impunzi muri izo nkambi muri iyo nkambi ariko twibanda cyane ku bari n'abategarugori muri uku kwezi kwabahariwe twibutse ko hi inkambi iri mu gihugu cya Uganda ikabicumbikira impunzi zaturutse mu bihugu bitandukanye harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, Somalia, Rwanda, Ethiopia na Eritrea. Kaba rero hari impunzi zirenga 140 biganjemo nyine abanyekongo icya kabiri cyabo bakaba ari abagore n'abana. Twaganiriye rero n'umwe mu bantu bari muri iyo nkambi abandi bose twagerageje byanze ariko abakunzi b'ijwi rya Amerika namwe mwagiye mutanga umusanzu wanyu ibitekerezo byanyu twabishimye kandi twizera ko bishobora no kugira icyo byungura abari badukurikiye cyane cyane abari mu nkambi nubwo batabashije kuvuga ariko bashobora kuba bari badukurikiye ibibazo bya network byabaye nabi n'amatelefone amwe yagiye acika nk'uko mwabyiyumviye ariko reka mbere yuko dusoza ngaruke ku butumwa bamwe batwandikiye kuri Facebook. Lucas Musa ndi kuri yo yanditse ubutumwa bwe agira ati murabe murabe ubuzima abazungu badushoramo ku nyungu zabo bakatwicisha bakatwangaza utishwe n'urusasu akicwa n'inzara iyo yagiye. Naho Papi Rugenge ati ndi Kigali ati ibihugu byose nibishyire hamwe amahoro arambye haboneke impunzi zose zisubira iwabo kuko zibayeho nabi cyane pe. John Frank Karuranga we yagize ati ni byiza gusura abo bavandimwe rwose kandi Imana ikomeze ibafashe muri ubwo buzima butoroshye bw'ubuhunzi. Njuti rero mwari muduteza amatwi nkuko nababwiye ku mirongo ya telefone abantu ntabwo barimo kubasha kwitaba na telefone zije zigacika ariko ni ikibazo kijya kiboneka rimwe na rimwe ntabwo rero zatubaniye uyu munsi ndeka tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose kandi tubashimira kuba mwahisemo kubana na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ndashimira cyane rero n'abakoze ibishoboka byose ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo tubashe kubageraho. Bifuriza amahoro n'amahirwe nk'uko mbifuze. Mwari kumwe ku murongo kuri telefoni na Eugenia Mukankusi hano kuri mikoro muri studio ya 7 y'Ijwi rya Amerika na Diatahani we wabahamagaraga nk'uko bisanzwe buri munsi mu kiganiro muri Sanga. Mukomeze rero kugira ibihe byiza.
Watahire wa mukanda yatubika nguje kwiga bagenzi nda hari abantu batibuka hari abantu badashima kiwa wana na wamwegisha uribuka ko yakoreze niwigira ngo ya gufashije uribuka nawe mugenzi mwahora nakomere ishure avuga umura mutati wibuke 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 ushime wibuke wibuke ushime esinge nebiteye igomwe iyo Kristo mubyeyi esinge nebinezera iya kubona Kahire wa mukanda yatubika muje kwika bagenzi nkunda hari abantu batiuka hari abantu batashima ni wawana na wamwigisha uribuka ko yakoreze ni wigira ngo ndamuzi wibuke ko yagufashije uribuka na